Boom, break.
Carry beat. Break.
Nipate mishe mishe bado ni nasakado Mwana obo songo keribi bado na grow Maisha panda shuka bado ni nasakado Anyway, this to my fam you better know Nipate mishe mishe bado ni nasakado Mwana obo songo keribi bado na grow Maisha panda shuka bado ni nasakado Anyway, this to my fam you better know
Kiona jua basi jua kumekucha Nesabu zangu atua kwa kikisha nimefika Simba ni simba hata awe bila kucha Adui amekuwa kitanda kwa sababu kumekucha Kwa booth kama kawa mistari natiririka Siezi kata tamaa nataka beef kama bucha Flow zangu balando kwanza na miminika Flow tight zaidi ya tight send it down bila fight Na victory is my sight ndo na hustle day and night Hip hop nimeshikilia from a tender age Kabla hata feki MC siweze kupewa vote Nilikuwa nisha kwa makaka renda kwa date Of late, na offer, vitu fishy kwa plate Yeah, queen of hustlers, I'm the street hustler
Nipate mishe mishe, bado ni nasakado Mwana obo songo, keribi bado na grow Maisha panda shuka, bado ni nasakado Anyway, this to my fam, you better know Nipate mishe mishe, bado ni nasakado Mwana obo songo, keribi bado na grow Maisha panda shuka, bado ni nasakado Anyway, this to my fam, you better know
Na flow kwenye track kama kick ama snare Niki flow wana smile mindo wow don't care Na sambaza love fungua flash share Na staga kwenye dance flow kama rocking chair Na tema funny kimia kimia kama most nagwea Kama kili ni nywele but you need to treat your hair Niko business lane kama Tony na Brea Barabara ikiwa shwari zaidi bandika gear Life imekua game ni kama ya truth na dare Gumu kuitabiri ila mini spaces Kerry B na Mike, hindo perfect pair Hip hop kama game, na mindo best player Kukuza mistari kali, iliokolea Surprise me na beat, doni pe teddy bear
Nipate mishe mishe bado ni nasakado Mwana obo songo keribi bado na grow Maisha panda shuka bado ni nasakado Anyway, this to my fam you better know Nipate mishe mishe bado ni nasakado Mwana obo songo keribi bado na grow Maisha panda shuka bado ni nasakado Anyway, this to my fam you better know Bado ni nasakado Keribi bado na grow Bado ni nasakado These to my fam you better know